Lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo. Sakarati agenda, siri agenda, sakarati agenda. Never, 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 no. Adui zangu wanipatingo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba serio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu nitangangana ngangana na 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 kama defender, nitangangana ngangana na 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 kama defender. No retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. 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 Thank you.